de un bebio te llamo un bube tú.
Nam fa bebé tú.
De un bebio te llamo un bube tú.
Nam fa bebé tú. Nasi mwimbe
Pazemi sauti
Giri nasi mwimbe
Watu wote Yote, abaye yote, siku mungu Watu wote, miumbe yote Abaye yote, siku mungu
All creatures of our God and King
O sifu ni mungu
Lift up your voice and with us sing
O sifu ni mungu
The burning sun with golden feet
Imbani, imbani
Pazeni
sauti imbeni Yumbe jote via mungu wetu nam palme wetu Yumbe jote via mungu wetu nam palme wetu Pazeni sauti Yili nasi mwimbe Pazeni sauti Yili nasi mwimbe All men All creatures Everybody Praise the Lord All men, all creatures, everybody, praise the Lord.
Now must you win that ark so strong.
O Sifuni Mungu.
Ye clouds are sailing heaven along.
O Sifuni Mungu.
The
hearts
be born in praise rejoice.
Imbeni,
imbeni.
Ye
lights of evening find a voice.
Pazeni, sauti, imbeni. Yumbe vyote vya mungu wetu na mfalme wetu Yumbe vyote na mungu wetu na mfalme wetu Pazeni sauti Yili nasi mwimbe Pazeni sauti Yili nasi mwimbe All men All creatures Everybody Praise the Lord All men All creatures, everybody, praise the Lord. Oh, Sifuni Mungu, oh, Sifuni Mungu, oh, Sifuni Mungu, to Sifu Mungu. Oh, Sifuni Mungu, oh, Sifuni Mungu, oh, Sifuni Mungu, to Sifu Mungu. The flowing water's pure and clear. Make music for thy Lord to hear. Thou fire so masterful and bright, that givest man both warmth and light. Yumbe vyote vya mungu wetu. Yumbe vyote vya mungu wetu. Pazeni sauti. Pazeni sauti. Tu sifu mungu. O sifu ni mungu.
And worship him in humbleness.
O sifu ni mungu.
O praise the Father, praise the Son.
Imbani, imbani.
And praise the Spirit three in one.
Pazeni sauti imbani. Yumbe vyote vya mungu wetu na mfalme wetu. Yumbe vyote vya mungu wetu na mfalme wetu Pazeni sauti Yili nasi mwimbe Pazeni sauti Yili nasi mwimbe All men All creatures Everybody Praise the Lord All men All creatures Everybody Praise the Lord. Ho tifuni mungu. Ho tifuni mungu. Ho tifuni mungu. Tu sifu mungu. Ho tifuni mungu. Ho tifuni mungu. Ho tifuni mungu. Tu sifu mungu. Tu sifu mungu. Tu sifu mungu. Fazeni sauti na wote imbeni. Ho tifuni mungu.